is DJ David. Shut up my gym, let the gym bust a blunt up and let money cross my mind. Bitch, I wish I could get rid of your form as I'm single, it's fucking my mind. Spending like set my mind. I'm going my game now, now. Stay on me, check it, baby dog. I stretch up a lot money, don't get my mind. Shimmy at the gym, bust a blunt up and let money cross my mind.
Ni Bippy Joe. Came from the east where we fucking broke. So we taking your shit while we ducking police. Yeah, now she's the streets can ni bricky joke. Ni kupinji wa lenze kakbebe and baby. And I don't even know why you hit me for. Ni me show up na rende shambi angata pembe. We fuck up your shoka who lippy dope. This ain't no kapuka the tippy toe shit. Spend on ni poopa I keep it low key. Up in the booth and I keep it though. Ni me pull up na chupka who lippy show fee. Changa ko chupa ya malibu. Mchana kijipa na maribu. Mchana purura the running dome. Na si chapi ripa kasi revenue. Yeah, you never knew. Mina zoza na missing a record new. Puta poza nka sinya mama kuchi. Akini holo yo shori si wakuzi. Chapa inapona ne wachanga properly. Washajwa nga rende ni wrong. Tashandwa nga dede umong. Mambango anafanya nga niende ni dog.
Shout out my team ya DJ basa blanka pa last money boost my mind. Bitch I wait up ike wera chafua meza mzingili. Get my mind. Tufenye na iset my mind. I'm going my game now now. Stay on me, check it and talk. I stretch up a last money, don't get my mind. Hey, shout out my teammates, DJ Bassa Blanca, a last money, boost my mind. Beat a way, tap it, the way, that's a form, as I'm singing, it broke my mind. Really nice, set my mind. I'm going my game now, nah. Stay on me, check it and talk. I stretch up a last money, don't get my mind.
Yeah, yeah. Gang banging up a Nairo, squeeze the block, gang land, to the on top. Please don't fast come a mecha on a set in Angelia Chipolamka. Since Karamojong was forgot, now illa to construct Bill a Kato. Put a madam Ramojo for headache. Pepeto pepe. Jala tau kam nam se masinari. Stell yangum se na to seme machinery. I hope wako fresh awa shindani. Washu wako ocha uko rural machinani. Daily na saka maziwa though. Na iko plenty Kenya creameries. Ndapatu wapi manzi wa ndondo wa 7 yupe. Nda smell ya irori manzi wa Nairobi. Eh, sindo wrong, rende boys notorious. Walai tumekula kiapo mbaka sosa. Uliza kia tuta kuliza sol. Kaza kunyika makamba kaka don't stop. Tuko east bado na tuteti. Although he's inside watu wa mekreki. And the case ujuangi ukondani. Kuna kurepel street life ni magnetic. Kuna madhali dumjangu waka daddy kwa mob. Na pesa ikuangi kwa kibeti. Yeah, ulimi na teleza to be fine. Na flowing kwa nyonyesha freestyle. Numa mbogi mamzingas na nuka na hapa ukacheza. Na kuonesha vita kwa purchasing na diyo thwash.
Mambo mbaya. Mambo mbaya.
Wera na unayo ngangana panganga pagando. Welcome to stand over net na mangana manango. Woke up so early bado malaya wanga kwa kando. Nasima mwakwangu ni sister nyanga nyako hasi. Welcome to stand over net na mangana manango. Welcome to stand over net na mangana manango. Woke up so early bado malaya wangu wako kando. Wera na unayo ngangana panganga pagando. Welcome to stand over net na mangana manango. Welcome to stand over net na mangana manango. Woke up so early bado malaya wangu wako kando.
Wase anduli ni sisi, mtani maskani ni deep. New school kids tuko fully equipped. Ni crazy plus he shit ni heavy. Na fatute super highway hii weekendi fans wana criteria rem. Garden City native si uletanga hit. Flow na t-shirt British Navy. La msionga potential abuse ni home kakue. Ndo mana munga hapa siyezi bagua adui. Sabuneza mkula tenjendi yo ajui ajui. Kumfagia teketeke kaile hardware ya juu. Angala wata mimi ni party. Na kumbuka niki hustle mashimoni ndo nisake. But squeezing niko surprise na shanga sana manzeve. Nye msupa na nidai na hata sina deni yake. Izo ndo zao mahetan maflower galkachi bukate. Tisnanga shower jelly sabuni ya kipane. Hizi chopa zinapatuluku mtani consistent. Sote tunajua that he see coincidence. Your name juaji guaranteed to police chest. Jungeli ni jora mara leave and a leap cage. And case ujajua apa just mind your business. Kipatoka mainstream hell eriva ijani. Kwa the dawn kopi janti. Kifanyi smokes mida Lebron. Kupi kanta la kekani proof. Kupi kanta la kekani proof. Kupi kanta la kekani proof.
Kujua na demu. Ina day one's pekee. Mori wanzenza. kwa njenga. Muza za mamzinga, zile kalikali kama chisi za simba. Mnabonga mtanishika shati kwa keja ya mabati. Mnajificha wapi? Mwanga na ndinga. Lakini bado muenda rotejo kwa mtindwa. Wasted share life, mili kwa radio street na party party. Nye mkivishwa napi. Mini rongrende boy machachari. Say to my face, una beef kina nani? Oh my gosh, samahani. Mitisha bando mboka plus ugali flani. Hizi side mirakola sifanyi kangi. Mseli ndroga lecha kame nilaani. Rap game haitaki chali. Na usichangai mbona juni mini meimari. Lay down flat, stay on your lane. In case haujaduta pepetua. Serial killers and fighting terror. In short to me upgrade weapon. Fake ass niggas backbiting haters. Kazi niku update status. Wivu juni siri paper chasers. Kwa kila bus station BS adi afya center. Miss Jazzy was there. Muki ni cross with a Kenya. Kuna dem anashinda kiteta kikuja. Asipate mwoki kukeja. Fine girl lakini wezi sema. Pia ni jeshi ya kusungwa feds in Kenya. My young zuni penda. Shori ndenga anataka kuchukua selfie tena. Sisi zetu ni hustle. Aja tukuachie working castle. Manager alirudisho home. To promote alidek me doshin person. Nika kuberi na mandong eh. Pala Instagram I wrote this caption. Munga mutembea na makro. Mata nisipo act utafulio na tofu fihasho.
Siendi, siendi. Wambio watafute plan B. Ndiyo nikuje watume kwa pay bit. Nyima promoters wapendi. Shugli kubwa huku spending. Hakuna kitu fupi kawi candy. Ongea boss what you can be. Appearance 10 G's. Nikizoza hawapendi. Inye kikombana ni Fendi. Huku ni kuban mwona mengi. Mbaka mandugu malaya wa shenzi. I never knew they would play me. Na manisha kwa radio na telly hey. Revenue looking crazy. Ndakodesha kabenzo na Bentley. You talk much how tendi. Youth fund iko pending. You fuck niggas just can't be. Serious bullshit stranding hey. These old niggas can't bear me. These new niggas ain't family These old niggas can't bear me. These new niggas ain't family. Na kwanga ro, on the low but naiza banda boy. Kidogo ni kange mbanga boy. Come to indi kona guns a toy.
This is DJ David Wiz Mumbo Baya. Baya. Baya.
Obe babu, yeah. Obe babu siki dogo ni Kani mbani mina fika sijali na hali mimpati ni kinani. Obe babu, yeah. Obe babu siki dogo ni Kani mbani mina fika sijali na hali mimpati ni kinani. Mina fika si jalina jalina kani mbali mina fika si di mina fika si di mina fika si obe baba siki blogo ni kani mbali mina fika si jalina hali mimi hali niko ndani ndani kamari na fika bae bila chali na fika bae sidi ani tuto fulani bikali lakini rhyme flow fiti kayizi. How many times I'ma tell you this? I need a nigga like Nyari. He making a money, he making a mami go loka. Chisinda kulo, filinda lingo, filinda bruha. The brewery, bella rosa, chicken manzi bella ring. The gifts it bella fit when I look and I feel. Obe baba hini real, obe baba hina kill like a nani na kill. I feel on like a kwami situ, kanda miti bella kitu, ay. Listen, ati maslendo ni wale wa obe baba bado mimi ndo ule wa shika yola. That taste fits kama laka, haka seti kama laka.
Yara kujewa nzemu, gengi mlenga kujana ndenga. Aya mbiki day, mitoka jail kakujua na dema.
Wewe ni nani? Wewe ni wakina nani? Ati umetoka pande gani? Wapi mtani? Mbona nika ujulikani? Buda umekam na kina nani? Mbona unakasa mabani flani? Unaka wakilimani? Umefikaje kasarani? Buda umejileta pabaya. Wachaka kitu neza kutetea. Hata magova ndo wale wabaya. Na mpaka kitu na anatembea. Life si fair. Lazima vijana washibe jumaisha ilisha tulemea. Uwezi compare. Kama uliweza kusoma usikampu nisomea eh. Kenya ulipewa misi na wengine lazima tusake,
lazima tusake.
Eh. Kenya ipatikani kwangu lazima ipatikane kwake
eh.
Nalenga chai walai ni haso nipate mkate eh. Batimbaya mimi hate siyezi kushiba na mate. Mwisho wa rodi labda ni pingu labda ni panga vile itakam. Ngori ni ngori bado na kam. Sinaga wori mbogi haram. Mwisho wa rodi labda ni pingu labda ni panga vile itakam. Ngori ni ngori bado na kam. Sinaga wori mbogi haram eh.
Wewe
wewe ni nani? Katu kujut na kudisrespect. Siulize na kuibia kwa nini hata mimi naibwaga na MCSK. Nikikupona na nunua makali kwa moka na wizi hata mimi si expect. Unaona mabati mimi naona nyumbani kacheze mbali buda hisi estate. Ambia kwa kaheta bado anatafutwa manze na sticker liko. Wanteta mimi na vitu mbili kubwa buda dick na ego. Hadharani nina njora no face utadhani ni hora. Sino kora wa kuchora kukusorora before kukupora. Huku ni kazi na sala azina kuna kulala. Wametukazia sana mindo na kanga na ganji ya chama. Niko na gari ya pana lakini Benz tukikuja matanga. Fala na kwara tukamvunja mifupa kwa kumsamba mapanga. So labda ni pingu labda ni panga vile itakam. Kianzi shangori naongeza irori ndo tujwe nani ni chizi ya kijam. Mwisho wa rodi labda ni pingu labda ni panga vile itakam. Kianzi shangori naongeza irori ndo tujwe nani ni chizi ya kijam.
You gotta know how to move in the city. I walk with a limp, I got money in the shoes. She got them drooling the size of the titties, but they don't know that's where she keep all the loot. Can't make a call in the middle of traffic unless all the windows is up to the max. And even then I can't even relax. I know how them niggas be moving the best.
We moving the best. Ninge wa pora kwa kumi and tell me to rap. Mini na mbogi Kisumu na Nairobi na Kuro Mombasa na Kumi Sultan. These niggas they know me, I'm a hustler, homie, see bread. Na si ukupi na miko territory yenyo pa chugia neza biko sam.
Miko radan kito mpesa alafu na toa karibu na stage. Mali matatu ndo wasinifuate tu kware na donda juisi na change. Nikidondoka na kanyaga kubwa kubwa kama sazi meshapita ten. Chuwata jirani nikawa kuchui usiku kumbuka wa shabu gashem.
Hire ndani room and then on nonsense also na toka ni nonsense.
Shandaini tukiwasha ndani huko tulo kuna watu wanaweza shtua shetani. Always tukishow up tunakwanga majani tukoshona tumeshona bila cherehani. Niko na Morio kwao ni bastard me and him together tulelewa sote kwa bastard. Mimi ndo Israeli na zile fight jet gas naenda ukatangaze kwa makatel zote za Gaza. Twende turudi rongrene ndombogi wale vijana wamebeba vitu long kwa long. Kani ugali tuna fist kuengori kwa ndondi. I wish ningewaitwa na Eric Omondi. Nishashtua nikashindwa kupumua wala sikupiga report na sikwenda kwa doctor. Najua gavek check hii x-ray taniua hiyo kesi hese naweza nimezesha mohoka. I'm reminiscing kuna wiki moja niliosa backstreet hit licks tukizaza na locha. Fila spiguta nilola na wrong tracks last pyramid scheme tulipona nga loan sharks. Mwongeza budget ya shash kwa meda session kila muda masi zinarunda. Nilieka bash by yesa sasa tulikaunti wakati na kunywa before Uber X. Mimi nilichezanga na cups kwa kitambo nimechanganya neighborhood girls. Kamba za booty mtu wangu weka za and weka kwa bank invest weka za lands. Mimi ni mtu hard kushtua kifanya gangster nikufanya kitu dada tajua. Tulimkula kila kitu whichever chochote njoro akadecide mpaka kujiua. Hivi ndo ghetto sio vidingi matax chai hot ngware kazi kwa moto mandazi. Wakadinali ndio compass kwa maps niliuza kanda mashariki kwa maoto mantax. Leta upuzi hapa mimi nikutoke sasa zingine kunywa uji imaanishi kusota. Shikilia nauli ukiingia ukitoka mjini kuna wengi kanjo wa thima opsa. Talk about security threats sema ni watu demonstrate kwa walimu kupet. Mango IT riz na kuberi siuji ya mini popote adika vitu kwa jail. Moja wapu ya vitu zineza kurusha kichwa including guns drugs zineza kufanya kicha. Kusema kweli sijakuja kustunt. I was raised under toughest violent guns. Gama siri on my back only for haters. Body count inashindangi useme dinya benzima. Snatch blings even check smarti nzima. Tuliacha manusura wa sedhati wa mezima. Mutu kwa sheria mkononi uliza David Maraga. Easy slam chura zingina zidinyu zinadarwa. Ushai bebesho briefka simetazo madawa. Potential eye witness akakangwa madhara. Nilisikia domani na ska. Kuna mse anatuho mani maskat. Mafala huko online wakitu discuss. Washua troubleshoot yo page ili crash. Kutumia ram, mokoka na gam. Siyazi kwa reo ni habiti yangu na iko kwa dam. Create culture, voodoo macham. Songa na times, vindu fiche janga kwa ground. Huku wapa na Atlanta kwa Georgia. Tutumiangi moji vijana wa umoja. Naeza kubadilisha effect paka za menji. Kakawa mini minu na juasiri paka ya Alexa. Rongrende tukotai tu sana. Tuliacha street zote zimebaki zime silent. Manjengiwa kuna rifle mchwara. Zetu clips za kukapcha si pirates. Yuzu wakistep out a road sema pole. Doctor watarisi mamalusi ma sirens. R.I.P. best jangu ni more. Fallen soldier after finishing an horrific assignment. Wanafiri ni kapura na nitoza na venye tu ni chuti. OG kama shiti. Always jolt and kata bed detecting. Ni na hoteli naitwa airdrop parachuting. Una standard so always stand on my way. So piga dua charge pasta na chakando la wezi. I love marijuana. Mary Jane you are the best. Chana nole demshezi ya naringa na kando wa wezi. Kudishika idea menu. Mstake nwa like msosi. Atiyo sasa nchovi ni mongeza kwa tuzi. Kwa watu behave tu ametumu wa nike report. Pigwa shoka lala pema kashoji. Nasikia wali mbiheda ni rithel msosi. Niko fly bila visa USA. Venye na manga chicks nina visa za mwewe. Daumiza kichwa na nimbaku welewe. Kawa ilewe fans wezi nifananisha na wewe. Atuwezi panda state kwa ujanyuniza dive. Na kucheza hapo after have a good time. Nimebuy smart mulu saina sakarauta. Timbro amenda pangani leo nipaka aluta. With 3 G's bilimesha maruwa na maua. The small scale farmer business kaipanua. This a small city and the macro tunajua. That you copy the small time interpreneur. Lekuwa studio nina pika na sijabanga tiap room. From hotel tufikia na stavo kwa Cape Town. Nilenda mjini tukukula ka air. Niko na new wrong edition. Nezava January, February, busy match at the April.
First class, eh? First class, yeah. First class, SGR. Lolo kachoka na jo. One ball, call. School.
class, SGR, na dondoka chopa na jo. Bana boy kikolo, nilisukumiwa mpesa na jo. Msoro alifanyo arok. First class, SGR, na dondoka chopa na jo. Bana boy kikolo, nilisukumiwa mpesa na jo. Msoro alifanyo arosto, tulimnyure na yofeni mbono. Mshara na jifanya banking, na tunajua ni churo. First class SGR, na dondoka chopa na jo. Koiki koiki, nilis pesa na jasa na jo. Mfanyo afanyo atuli mnyure na yofeni mbonoko. Feni mbonoko, feni mbonoko, feni mbonoko. First class SGR, na dondoka chopa na jo. Bana boy kikolo, nilis kumiwe mpesa na jomo. Msoro alifanyo arosto, tuli mnyure na yofeni mbonoko. Mshara na jifanya banking, na tunajua ni
Go back in time. It's time to rock it.
First class, yeah.
If you're ready to party, let me hear you scream.
First class SGR, na dondoka chopa na jo. Bana boy kikolo, nilisukumiwa mpesa na jomo. Msoro alifanyo arosto, tulimnyure na yofeni mbonoko. Mshara na jifanya banking, na tunajua ni churo moroto. First class SGR, na dondoka chopa na jo. Bana boy kikolo, nilisukumiwa mpesa na jomo. Msoro alifanyo arosto, tulimnyure na yofeni mbonoko.
Bad man killer sector, atunaga ethics labda seska. Macho nyanya sura gangster, na msupako kutumogo teska. Aina pressure, busy ya kukipi trill, aina pesa. Rende mungiki mini maina njenga, kweli mlirauka but mini likesha. So jonya mazishi, na ukipongo unapigwa bakora kwa kichwa. Na unachoranga giza, na ushore nyongoro kiroro atikora mechipo. Unachomanga picha, miki choma na chomanga mbicho. Umechwaro umecharara na unachanga mkanga na magwarano. Usha kwanga kandrani utaporo kipita. No faces, no IDs. No faces on IG. Many fucking rappers, no ideas. Tu achaki hapa, we don't hide shit. Yomboki ni ruma, napendanga ulimi. And I swear Islando atubebangi chuma, tunabebanga upini. Jomtajua mpimu. Still underground, wrong talker before. No CP me matao, so fuck a free show. Akijisunda makuwa pronta kwa rikoju. Atakujansa how John, takwa G-Con. Back in the wood, pronta kwa G-Con. Rende ni wrong, pronta kwa reforming. Pesa ni mob, lakini sioni. Pressure yeah, roi na BDCO.
First class SGR, na dondoka chopa na jo. Bana boy kikolo, nilisukumiwa mpesa na jomo. Msoro alifanyo arosto, tulimnyure na yofeni mbonoko. Mshara na jifanya banking, na tunajua ni churo moroto. First class SGR, na dondoka chopa na jo. Bana boy kikolo, nilisukumiwa mpesa na jomo. Msoro alifanyo arosto, tulimnyure na yofeni mbonoko. Mshara na jifanya banking, na tunajua ni churo moroto.
We don't care, ni kinyanya na mangolo. Niko man solo na niko anda so clock plus Napoleon na kolo. Mtoto jo anasumbwa tuza medamba kamoro. Atuori tomorrow, we got the hold and bado siza za giza
yeah,
totoro.
Yeah, yeah,
smoke loud yani live on air. Kushinda tama didi na ghost. Pia spot pesa tuko inadi vibaya, especially the pori melok. Clean bands on the road, last scene that andai mesukwe na makrom. Plani long lasting kama wanjigi, zile ndula za maops. Fucking in a fix, hizo siasa siko niko simple. Previous clan tiyo mchenzi yako obvio. Leila, yuru kama ceiling to floor, nilikok back the hammer but safety go off. Tuli crash mfupa bila meno, kabla tujame anga makena. Na I'm the super striker hii maneno, uneza nitanga shakes makena. Uskisi ndio petal majiba mjini, na squeezy bae ni LA. Plus hizo story za informers iskizi, mchizi try CNN. Throw daylight, pickpocket, pigwe nyongo lo man, hatuna whole day.
Chapati zibuda nkani finali. Washa jiji kunga kani halali. Na ikibidi uba kasi na rari. Yeah, yeah. Ipesa ni nao ni street juu ya mziki haini toshi. Na sepa karama snitch titamblishi na mikosi. Style bitches jay force it. Life in crime sisi na itosi. Blame jiji na ikoki. Gang gang chendi kudi na floss. Msupa slayana ni atote. Nkishaga msuka na chambogi. Zain kaha ijipi na iboso. Lice if I digi na itopi. Yeah. Mambangwa kwa paid lawama kwa game. Ijiji ni yetu. Kuna fala lifanya ni jama kaniomba msamaha na mimi si Yesu. Bime kibidi lakini na zozanga Benz bili na ni rento. Nina msiku upenda vitu ndechu lakini ni ya gang ni Yesu.
Kama si Benzo, mrenga ni bimu. Akili hailali kwa niko nini. Kama si Benzo, mrenga ni bima. Istu
niko down, hakili hailali. Kwani konini, kwani konini. Kama si Benz,
kama si Benz.
Renga ni bim,
renga ni bim.
Nairobi finesse, hakili hailali, hakili hailali,
hakili hailali.
Kama si Benz,
kama si Benz.
Renga ni bim,
renga ni bim.
Niko east, niko down, hakili hailali. Kwani konini, kwani konini. Kama si Benz.
Jamaa fulani juzi alitense vanya rendle try kupiga mokapi. Ilimnyonga seoni kwa mabangi mjoro aka friend pindira nunusie ampi. Na venye nilipa nimempigia kambi. Fuck it, manze na filmi westio dhambi. Police are coming, niko like fuck it. I just need some more few seconds. Niko malisensi bali toka bila anything. Juzi nilikali ambao nikashuta, nimetoka prosecutor mta nikumbuka. Nilokora mamilioni wakanishika nikasisunda. Saime bakini yao kunisuka. No faces kama war guest na nebala glava niko missing. Straight deep undercover. Hatu pay attention hizo details. Hatu worry about hizo faba za kushikwa na mama mzazi ya jadishi. Mana soa brand ukawi kijana ya black. Najua kuna siku ndajizama. Mini racist na tulikana bafaki mwiki. Wage ni kijama nso.
Pielo Lumumba, lockdown curfew, nyumba kumi, geriko kwa nyumba. It's my country no mana, 21 Savage Muzisunda. Kaunda suit like a black man yerere, Pielo Lumumba. Roll like a real black man, tomboya, Pielo Lumumba. Lockdown curfew, nyumba kumi, geriko kwa nyumba. It's my country no mana, 21 Savage Muzisunda. Kaunda suit like a black man yerere, Pielo Lumumba.
Banda beka irori, neza lipuka usiwori. Chupa ilimkuta na atia na mbogi ukiwa mbeletu ubongi. Full tank hapo Kobe, Tupac Seko na Kobe. Shuka iliangushwa baba Sofia kauna vitu wange ona usoni. In and out of committee, judge aldai hakuwa na motive. Arifa ligeuzo kamisi nditni bazi nangushwa. Tunahepa jela kama maina shimoli. Sister alienda combo, squeeze ya nadunga kitombo. Itombo ya street toa do. Lala chini, jeshi ya victory, tulitoa lock up equity. Hands up to 1-1, iko live apo citizen, wardrobe. Kila trao iko na yake, kubwa kubwa majackets. Siwi toos potu kanje, madeli fanyika. Promoter alidai kudishi na talent, aje.
Roll like a real black man, tomboya, Pielo Lumumba. Lockdown curfew, nyumba kumi, geriko kwa nyumba. It's my country no mana, 21 Savage Muzisunda. Kaunda suit like a black man yerere, Pielo Lumumba. Roll like a real black man, tomboya, Pielo Lumumba. Lockdown curfew, nyumba kumi, geriko kwa nyumba. It's my country no mana, 21 Savage Muzisunda. Kaunda suit like a black man yerere, Pielo Lumumba. Juzi nilienda bash, nikadet, local Indian, Kibodoria, sayi wako hash, on my social media. Me and my shosh juzi gero, tulipono rawo. There's no evidence, kuma da fidel mtoto wa rao. Body and soul, spirit iko isolated. I got no heart no more, munga, na feel so corrected. In 1 month, nilikuwa booked over 7 venues. One man nili pull over kitu 11 kwenu. Me and my classmates, juzi juzi, tuli manuva in silence. Since kindergarten, tuli vunja louvers into glasses. You said, penum na guns, it's easier said than done. Pull up Islamabad in Pakistan, Tehran, Iran, Afghanistan. Nelting you an OCPD, fuck your experience.
Hip-hop, and trigger your my OCD. Listen to,
it's about mining your business. Second Corinthians. Hip-hop, mimi si comedian, na wala si fanyi just social media. Triple XL, your jacket, nime go loco, space kia joto. Mino niliplan hizo koto, manza I made it, black chesa loto. Wako tute, my fans FM ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, black man iti mion doto. Triple XL, your jacket, nime go loco, space kia joto. Mino niliplan hizo koto, manza I made it, black chesa loto. Wako tute, my fans FM ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, black man iti mion doto.
Mast nilipitia kando na wasoro wa shandika janol. Ati mast mege ukatano, skila hustle na ingiza muscle. Nyongo low kwa dance floor. Next thing, gunshot. Tulimtoka to be clean before shit joy get real. Atunanga saa, ata minutes in it, team no sleep. Views flani, zimerunda mgali, suko Paris. Njeri ya shakwa addict. Friday clubbing, Sunday tunaona padri. Site nangoja verdict, ati juu ya gun tulikari. Though according to ballistics, inaonyesha joli miss it. Na unachocha body count ati imefika sitini. Saidi waliko skipindi, ati walikuwa mekujia mwili. Pop boy, DCI, walikusha ucheze chini.
Triple XL, your jacket, nime go loco, space kia joto.
Mino niliplan hizo koto, manza I made it big cheza loto. Wako tute mafans FM ya inoro, off time ya roadshow na pika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yondoto. Triple XL ndio jacket, nime go loco, space kia joto. Mino niliplan hizo koto, manza I made it big cheza loto. Wako tute mafans FM ya inoro, off time ya roadshow na pika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yondoto.
Domgrande ndio logo, tunawapa moto kaki farundogo. Leta utia jungiza joto, mshikaji utageuzwa mshikaki na arosto. Ganji mio nanga kwa ndoto, misi na mchoro, manzi mini kwa msoto. Manzi alilipa na mtoto, sababu ya botolo nimebaki na alosto. Stage mupa ndanga na kondom, girls kamisi wanazirusha random. Ndawafanya vinya lifanya, kaldrogo kalisi, mother of dragons. Leta mengo, mini leta vita, sabu kani damu itatiririka. Kani bundle zangu ni magiga, misi binadamu enda ita Jesus. Manzi yako, yu ni ita zedi, ati munga mini papi. Pull up nange usatari, na wala simlami hamela nin papping. Nime come through kama atheist, kill ndani ya mosque mwarabu ndio racist. Kill kila kitu vi authentic, sare DCI wakistadizo forensics. Story ya kutoka kehuti, kwanini nimekimbisha wangapi? Deep is street bila utani, ops wako wapi ni chipin maukapi. Mwitwa Mr. Macontraband, nastaki mabishano. Mwitwa Carlos Gambino, Lucky Luciano. Triple XL ndio jacket, nime go loco, space kia joto. Mino niliplan hizo koto, manza I made it big cheza loto. Wako tute mafans FM ya inoro, off time ya roadshow na pika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yondoto. Triple XL ndio jacket, nime go loco, space kia joto. Mino niliplan hizo koto, manza I made it big cheza loto. Wako tute mafans FM ya inoro, off time ya roadshow na pika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yondoto.
Triple XL ndio jacket, kama ni awadi haiko kwa market. Fala alikuja na babake, duanzi, watu alirudi na makraches. Nivi simple boy ndio manake sit kwa mabangi wa ragiza masachet. Super bache wa garache, drende limdishi tulimfanyaga buffet. Hii ni wrong rende kumamake, kuzoza nlazima cause nigga we popping. Mbono unapanja na masanse, kafanye mpasho unapenda reporting. Bonga hapo iste na ustoke, lakini hizi situ ustoke. Wali uma bro I washe, lakini situ lilipa pot now is okay. Sifuatagi weather, kwa kila weather na dugaga weather. Pale gesa, tunarowesa, vibe imewe, weza. Buda we rush, ilize chesa, unge tulia ni vile huna pesa. Ni hater na tiana ni penda, hiyo return to sender. Hini ya mamori ya nzenza, wale wameshika mangondo. Hini ya wasupa wamebeba kubeba, this ya napita na rono. Kimia, kimia abudo sibonge whatever, kimia nisikize inoro. Kwanzo ya fala nifanye favor, zima yofegi ni washa kikoro. Fuck it, fala tulimpata offside. Ngumi mbaka meze taxi, kumbe unaga mdomo ukiwa offline. Malapi tulibaga hostel, tulenda kuziuza wholesale. Itabidi mekula mabakshi, shrende kidishu na juaga we all fine. So wezi ni show na mix, nengiza biashara ndani ya form. Backstage nina mzinga ya chrome, sigara na jaba ya kari yako. Hiyo ndio hali ya show, wachana na mimi pambana na hali yako. Siwezi marinate poko, siwezi jichocha na mariaction.
Triple XL ndio jacket, nime go logo, space kia joto. Mina niliplan hizo koto, manza I made it.
Menoma Serna,
Menoma Serna,
Menoma Serna,
Menoma Serna. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yondoto. Niliplan hizo koto, manza I made it.
My ex-boss says, squeezy wanna call my phone, squeezy unaringa sana. My ex-boss says, squeezy wanna call my phone, squeezy unaringa sana. Nakumbuka, nikiwa base time flani, zili kwanga siku za majabu. Nakumbuka, nikiwa jaba time flani, zili kwanga siku za majabu. Mama Uhuru, sini Mauru na anajua, ito game bias tunazijua. Mbunge wa Mhaya ananijua, siwe ndenga stoku kuemvua au jua. Pull up kwenye op blocks, boys dani ya fofos, chunga usidunde kwenye portal. Munga unakuja na maglock cho, odi wa Muranga likusho niko na craving ya kagox bro. Arifa likatazonga na Mokoro, kutembe na mimi it's a no-no. Nilireceive transaction, kakitu kadoko, US toka kwa Morio. Arif, anadrip magoro, achidosh, kule yo tomorrow. Akili sili siko greasy, looking kinda busy. Hini hiliki, hini pilipili hailiki.
Squeezy wanna call my phone, squeezy unaringa sana. Squeezy wanna call my phone, squeezy unaringa sana. Nakumbuka, nikwa peace time flani, zile kwanga siku za majabu. Nakumbuka, nikwa chupa time flani, zile kwanga siku za majabu.
Kofit
Alex Bar.
Vile mufanya juu ya handas matire. Maniu kama wapewe pampas wapime. Vile mufanya juu ya handas matire. Vile mufanya juu ya
vile mufanya juu ya handas matire. Mkama kama pump pump pim pim. Vile mufanya juu ya handas matire. Manu kama apewe pampas wapime. Ambia nyash tumemwaminia basi lakini tukishampoteza kuna comeback nyingine. No comment na hizi kwanza catch up na zile ndoroge kama mimi labda mkamba kwa zimi. Kifua utipige we ni master wa kuchocha tunakujua we ni mwere we si gangster ya kutosha. Na kibidi tunakuleta juu leo kajana ndio feeling in candy deja vu. Ge ukambanga mbono na niuliza maswali unatekwa nyara unabaki mteja patikani kutapikwa iwe gas stove ama kuni lakini wako njaa plus choo hawakuni. So kauna jiona bad pass njoo kwa wahuni penye mbaya mbaya ngori tunasolve kwa mangumi. Na kauna ngoja chorus ndio hit. Nimejiset bila compass kwa street. Look ni fresh, converse na jeans. Watu player, si tu player, tuko concert na shit juu. Sifati habari, mini nugua news. Dofike hii hali, ndugu kwanza nunua views. Hey, niliamini kwamba mungu wa juju. Nilisonge japokuwa, nilifungwa miguu. Check. Be careful who you beef with. I was only 9 when I was caught shoplifting. I had to check on my neighbors to stop snitching. Now I'm giving back to the neighbors and that's real shit. Mama told me I'm a pain in the neck, but that changed when I started paying the rent. My dad changed, he started playing my tracks, but I never changed cause you see the plan was to rap. Now we kicking it with the finest, so I keep on. I miss you seeking me na kind, yeah. Na my celebrity Kenya who I'm Siba. Wa machine wa kupea vera na huda mimba. Maisha ya kuiba, trying to get to me. But busy in kiandika, see I'm trying to be a leader. Got goons for no reason. Me, I never leave them. Ndo mananezanga kujishasha kila region. Check. So what the fuck niggas talking about? Started this shit, now these niggas walking around trying to beef me. Neza weka Glock in your mouth. Kwanza free me, cause the media's locking me out. Kwa sasa wanani misuse. Na nikikufa kesho na juanta increase views. Kwa my post what I die was a nice dude. That I piece of guinea and I swear bro we miss you. Hey, but it's all fine. I had the same so these motherfuckers talk about that too. I got my Glock 9. Mama crying, aki mtoto wangu be careful. Run a man down in my Adidas shoes. Alafu click clack daddy da boom. Scar did this that, what did I do? You can never distract me and my goon. Na niko pale in the front line. I know that she love me cause they flow fine. Look at what we done deep with no cosign. Na kuna kitu aneza fanya when it's your time. From today wasoro wa kubali. Natuwa pain na makoro ni kuban. Haijalishi what they claim for my bro, I'm still riding. And it's true what they say, I follow my crew blind. Mama say baby boy you're a blessing. Mama said I was born with a message. Mama prayed I would never get arrested. Mama said but I never listened. Mama say baby boy you're a blessing. Mama said I was born with a message. Mama prayed I would never get arrested. Mama said but I never listened. Mama said everything's gonna be fine. I know everything's gonna be fine. Mama said everything's gonna be fine. I know everything's gonna be fine. I should never worry. I know mama praying for me. I know everything will be fine. I should never worry now. Mama praying for me now. Everything will be fine. Yeah.